Sal Keys.
Oh baba, oh baba, naomba niongoze. Jaja, oh jaja, nitakufuata nisipote. Yeah, yeah, yeah. Kwenye mabala umenipitisha, kwenye shida na njaa umenilisha. Wakitaka niende chini wanipandisha, mapenzi yako siwezi kufananisha.
Acha ni kushukuru.